esodlala ngala mahlombe baba sambe ngithi mebathu uchizi mwana ngithi akana khona ngithi abaningi mebathi ngiphushe smobolo ngithi bheka manje ntona ngibavezela ikhono ngithi amaningi ntona sabangizela ngemiqondo mora ningo ngariso bophisa ngemikhono Gailungenzengbe nice ukuthi umakhela nintwana angibone nginice angibone nginice ukuthi bakwazi ukumvezela ama surprise enithi ama surprise esodlala ngala mahlombe baba sami Samba, chili chili. She's in one and it's a gun. I know. I'm a ninny, but it pushes small. They come out and don't hang it, but it's a light econo. I'm a ninny, don't ask about selling a micondo. But I know what is about pushing a micro. Yemikondo, yemiko, yemikondo, yemiko. Awesome, but chili cheese. Gailung and Zeng be nice. Gailung and Zeng be nice. Who put you my killer? Need an angibone nice. Angibone nice. Who put you bagos room for sale? I'm a surprise. And it's a mass surprise. It's so hard and I'm a shrumpy. Esodlala ngala mahlombe baba sambe